Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Gagni kante to ɓuggi jannde faandu haala Mamadou Sama Seku jam wali sakraɓe heeɗiɓe. Leggal lule talata e tourno men jammare nden na jokkiti yaltude caggal balɗe kewɗe baasi hakkunde guuɓe jaadinkoɓe famɗi fuu fo temedere capanɗe tatton kureji e guiyaade gawo mbiyan woɓɓe dunno jeehi Burkina e Niger. E cakkita yontere nde Bamako e nokkuji yogaji leydi ndi toɓama fa sanne saabi ndiyam kammu yimɓele hewɓe eggi. Landinal kawrital guɓal yontere humaniide dewral ɓiɓɓe leydi ndi na jokkiti no fewiri humpitinde mallinkoɓe dow nafaka mbiyan hewtagol jaam e mbiyan imu banggal annde ɓiɓɓe leydi ndi dow kabaru deƴƴere yogaji e golleji mawɗi ndeɗo yontere. Ɗin goni semme kabaruji amen hannde beeten talatari sappo e tati septembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. Eggugol jamare talata cercle en songol le sahal leydi ndi na jokkiti saabiraf ndenago mbiyan e wi gotanaɓe commune o ko ɓuuri temedoro yimɓe jettiraka yaltude ko nokku o yaade gawo caggal heppugol ñande jeegom septembre. E on wattu goto o mbiyan kuroji kewɗi goɗɗi mbiyan jaadi goɗɗi mbiyan yeeyi sere keri Burkina e Niger. Imrata kiɗu may gawon ko heɓene kadi fastango sita siɗiɓe.
Sukam nde altenere mobilaji sappo ɗiɗi yettigel guenni talatay ƴeewi honono naɓirta yimɓeɓe le guenni gawo. Famo wi giɗdi alanga ko yaata galleji capanɗe jeegon e go'o wonko eggi yoppi guenni ni. Ɗum ko holliti ti maire guenni talatay. Lewi makko jama hewɗo wari ɓeydi e galleji ko yaata capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi jippinaɓe le guenni gawo ni caggal nde guɓe looniɓe hiiteɓe fiwodiri le jeegon lewru septembre nu. Guenni gawo ni hannden kañum tan jippini ko yaata galleji temedere e capan tati yimɓe egguɓe yoppindikkuji mumen. Yogaɓe yimɓe egguɓe ndu naati Niger, goɓɓe naati leydi Burkina. Ɗum ko holliti yogaɓe. Caggal muɗum mairi commune talatay holliti hannden wikkayde metta sanna hannden so yii mbaɓe yimɓe wonirle nokkuji ɗe. Saabu yogaɓe meɓɓe wala fuu ko ñamata, wala ko yarta, ɓeɗe jooɗi ɓe wala so ɓe walta. Guenni talatan hannden fe goto heddaki to kasin caggal wolle waɗna hakkunde guɓe ɗiɗi looniɓe hiiteɓe talatar ƴaɓɓiɗe nde. Lewi yogaɓe ko yaata yimɓe capan tati e seeɗan civil 1 wonko mbara leydi nde felodirde.
Sifaji kewɗi tirsiyagal na woni ɗum woni ko holti docteur Ali Tunkara hoore jo nokku lollirɗo centre étude sécurité stratégique Sahel. E wima ko ana hani mbiyan haɓɓo waɗire mbiyan goto yaare ɗum seeɗa seeɗa yalla heɓde lawol banggal mbiyan haɓɓo muɗum. Wonko hanni Draman Magge kaɗanda fastango sita siɗiɓe.
Sa famille jaabi hollitiraɗe a yiyan ana woni sariyaji baɗaɗe banggal politikaku. Yogaji ɗo ana bata banggal suudi sariya mawnu ndu. Sa lamdi hen yogaɓe ɓe wi an du lamorde fuu e alhaaliji muɗum wondi ɗi kulleji e nanan muɗum wonko yimɓe nonki famde. Gaso ɗu famaka yimɓeji ɗi haqqileji mumen wawa natade gotum. Do jaabiji hollitiraɗi sa ƴeewi ɗum joni en ɓamra ɗum goten goten tan. Min ɓaman misali ko fawi banggal leydi malni. Sa ƴeewi le laamu jabali recette ko jaɓete toon ana seedi e recette hanɗo jaɓede raison gawo tummutu kidal e nannal muɗum. Nokkuɗen wala gotum, golleji ɗi ndu wala gotum ni lamorde. Sa ƴeewi feele leydi ni won nokkuji hewde magal paɗa an toon ngam nokku jogaɓe an toon magal paɗa yiyatake toon. Ɗum ko saabi hande so recette jaɓeteɗi e nokkuji ɗe ana seedi le jaabiji mabɓe hollitaɗi.
Sakiraɓe totto haklaji mo dukawaru amen banggal bembe amen facebook kaydi twitter. Balɗe nayyi fadde fuɗɗugol kawrital arande walla yontere humaninde dewral mbiyan landude ɗe na gondidi waɗede no fewiri mbiyan fumtirde ɓiɓɓe leydi mali dow kabaru dewtagol jam men yewtereji e kaña mbiyan yewtereji dow deƴƴere mbiyan imuji e ko nande muɗum hakkunde malinkoɓe waɗete mbiyan jeyda e golleji ndeɗo yontere. Mbiyan oɗo kabaru mbiyan jeyaɗo e mbiyan kala yelaji batu mawɗo nden latto sababu yimɓele hewɓe pelle kewɗe gara hen. Ɗum woni ko holliti kamɓe landidiɓeɓe kaɗɗanno kanko Asoutou Kanté wonko ɓen kadi fastango sita siɗiɓe.
Lewi hoore fedde humnine kabaru ko fawido jean e jafodurde. Yontere wattere ngo ɓamete ko fawido golleji ko dogotade kabaru jafodurde e yardodurde hakkude ɓiɓɓe leydi malni fuu. Ɗum ko holliti hoorejo nde fedde Sidi Camara. Lewi makko yembireji ko heewi wattene leydi fuu e maggal muɗum. O holliti wi yimɓe ko heewi yaldanam hokka ƴiƴanji mumen le cuuɗi dogotoro en. Ñamiri du hakkete hono yimɓe ɓe torraji hewti. Caggal muɗum dabiriji mawɗi feeten yalla yimɓeɓe wala boɗeɓe ana heɓa faabede le lamorɗe leydi malni fuu e maggal muɗum. Lewi makko fa hannden le yontere muɗum ne daɗɗunurde watten ko dogotaɗo kabaru diyam e yembereji kewɗi watten le cuuɗi aradioji yalla ana jantaɗo kabaru dian e deƴƴere le leydi malni. Ko tewte le golleji muɗum fuu yo famtude jama on honene dian e deƴƴere heɓirte hakkunde ɓiɓɓe leydi malni. Ɗum ko holliti kanko Sidi Camara. O le nden ñalale homo fullamde ten torla hewtuga ɗum le o watti le leydi malni. O sejil suɓeta ɗon ana dogaɗo kabaru do fina tawa leñi malɗi fuu e damuɗum. Saabu ɗum ko watto sabe handen waddude jian hakko bibbe leedi malni lewi makko dum fuddaten sappo e joy yaade noge e go lewru septembre hitane 2020 lewi makko fa handen le golleji mudundi hono pelle société civile hore be dinan kobe fa yottade amir en balal rewbe ka e balal sugabe jogolbe e yimbe heetu kabaruji fu noddete hawra e de yembere
hebul quarantaine ne waki fe leedi malindi bamako e kedal leedi ni ben ndudo talkuru yataka fe leeku musra ngaji na buri lebbi kewdi hande jamar nda wetige ndido kado tidalla ka wattu mum ben kambe lam ko ben diini be kala be man fe hala sabuji dido telaji di musa malle suko ko ben ke da fe sanko sita sidwe
hande altinere sappo idi lewru septembre watti 10h li o commissariat wondo le commune neibo le genni bamako ana bobu ton jama ana yaha ana fito tan yewtunde ne munirta carte d'identité mu en gabe lonki fu nebe watta yogabe holliti wital kal ngan jaati ko nyakile leedinin le o commissaire goto lamge goto hebama mo jabe inde mo no haale holliti wi carte d'identité ana nyakile leedin fu e mangal mo do hande ga kango pe hor makko o anda ko sabi dun ga on andi carte d'identité hebata ken le leedinin le wi makko faanem yi hono carte d'identité feccete hakkune commissaire adin ana fandi sanne le nde yontere carte d'identité temdre tan heba feccia hakkune tuudi police fu e mangal mudun ga aran non men pe hor amé mede wa mujunde ko yaata carte ngal temdre nyolma fu lewi makko le commissaire goddo kasin won police goto hollido mettenga mudun de o kabaru o holliti jama has gundo e carte d'identité ana heburi carte d'identité won ile commissaire adi ga o jabe faccintunde fa handan teddan kabaru o horebe be won ko wa jaade famutunde jamaare sabe o lafi carte d'identité le ministère homine kabaru deejere be holliti wi ima draje ana wonde wadede yala pati carte d'identité nyakale leede fu e mangal mudun ga du e tawede fu ku heebi be leedi hanne holliti wi talkal ngal jaati yu hebata kel le bamako kay lamodo keddane le leedni
bamako day nuguji kewdi leedi ben jama asawere de dum woni sappo lewru septembre ben tuboji ngari fa feewi denno isu yogabe jabba fe iwde nukuji do be goni wobbe kay ben isu wobbe jabbi ben eggude wobbe kay chalike yaltude ben le galleji mabbe dum won ko holti gollirde ben protection civile kulikuru bangi goddo dun andone region ngaji hono minaka kay heba fe tuboji kanko lali tangara won ko ben kedan fo tanko sita sirbe
le nde yontrene jam utike nukuji heewdi le genni bamako e lamorde mudun jala bugo le raison kulukuru jian wartum fawadi bonon laaji bamago wonni ko je kewde to uddaato jandan yogabe jaati lonki yaltede le galleji mum en le birungaaji mum en fawettaade dogon ngondo laabi du fuddare kinno le o watti goto jian ko yaata millimetre temdre e tati heba ma le genne entretene senso le raison sans dum ko holliti yogabe be holliti fa handen ko yaata galleji temdre nanan mudun heliton sabet janna dabaaji ko heewdu naba matto janna be yibe be galleji mum heli ko heewmu en handen le cuudi lekkol welti bangal laamu segu yimbe holli hebiton jian sedan le yontre jabbinene gabe be wi toba on wade bonna laaji le lamu sigasu horebe fedde protection civile holliti nuk on toba ma sanne ga torra fu yaaka bamde noge e jeney lewru uttu wartan jeddi lewru septembre jian bonni ko yaata galleji temede jeddi e chafande jeegon le nuk antirtedo kani nungu hollitata le talkuru wotru to horejo humunit kabaru deman lam bankas o holliti ko yaata hectare temede tati e debe tati e nanal mudun gese wonku uddito jian e galle jogade kasin heli sabe jian du ya tawade fu lamoto jogaji an le lenin ko holliti kan en ana lafa kam du yo lamu menaka le sahe lenin
to jalakoro bugu men le lamu kulukuro ko warta noga yon ka galleji ben torra ben jidi e torraji ndiam kammu chakita yonterande e protection civile yonki heddaki en ka yimbe le ngombe to celki yaltude le galleji mabbe litnan kulner sibiri ku yoro kuni woni ko horejo protection civile kulukuro won ko hani sita sidibe keddanom
ñenne aswere bete mudun lay be famintin amen wi jian wadi bonola mawdo le genni jalakoro bugu nam yotti tonne me tawi galleji sappo e jene wonku jianna uddi ko yaata yimbe cabande jetti e jeddon li jaabe le di galleji sappo e jene yimbe amen wadi imadraji mawdi sabbe waybe yoni yimbe jene li jianna ga du e tawede fu torraji mawdi matama hen sabbi kaaki yimbe boni hen me lamdi kembe be yoppa on nuku ga yogabe ane mebbe be salke yoppude nuku o fe gote ke yonki mudi daki lid janna goddo dum masin binaka hen bangal kaaki bonde nanal mudun mede wondi e jewtunde fa handen men nara honone kaaki bondudin warta mudun li watti waro ga ko famtina jamaa du won gollal gota ngam men dum way wadde yo lentine yimben
to tumi on tum ben baasi kabaru leedi na yirwi sanne ben talki kewdi ana to suudu sariya e wi tribunal la tumi nya su ben ko buri hewde yo ben kabaru jubilidi e finatawaji ko woni ko ko ben kuteji dido baasiji di ko dum fufulam ko be ngadi yalla hadde di nden kanko kiyada men to ben tumi nya isiaka kulubal won ko ben ke da fayta ko adisisi e sita sidibe
hodun saabi baasi leedi ana heewi hande tumi nya yimbe le gombe tumbe homo fu ana hala ko mili sabin bindu
li watti goto men noddama to préfet Tomion o yamiri amen me darna di golleji pati mi haba hen torraji du sabi sumi darne gollal nga fa handen hune fi Allahum hebe nga du e tawre fu me wara me wada plenty me holla metti amen soni on fami leednin mamra amen ka babra amen wonko gollini kambe kam leednin me rema dun gaza hokkina do leedi handen du boytan jum waran wi'a kany je leedi mani mi jaati mi wiibe be acca hala leedni sa wala fuku jasi wadde hakkune yimbe
le wi kanko Issa Koulibaly procureur tribunal to minyato dido basiji sababu mudum ana heewi kutteje mudum du ana mawni sanne
les facteurs qui les favorisent les recrutement des valeurs
ko natto sabe di torraji du yu fandu gon ladde it bel mudum kam mudu tobata sanne kasin tiagal mudum jamaran du heewi homo fu wi kayen ana darno hore mudum su won sabe ko waddata di torraji du ngu nati sabe handen yimbe wawa kawra jati du leedi golletin suna lamdiki yogabe beedi wi an sabe kokkeji bondi sabe sa hokkina do leedi handen juuti boy fu so wi da waran jaba leedi mani jommu salton so wala yidon fallam hokkuna do leedi rema du tawanga meden ga du tawere fu torraji mo anal matale mu handen sa won yogabe ana fiindura yogabe jade ana maya hen
des violences et voies de fait des coups mortels des assassinats
sabi basi o won fedde juinaande to mo be noddirta ko fo lollirdo commission foncière golle mako won tewtude hebande dabere tidalaji bilide leydi to minyatu le pot disana goto e fedde
kiri chamap meke
me wadi kle hewde yade lamu sabi ittorraji goti ga tiagal mudum mo fami ballamo tayir sariade fu do natta ko sabi timina wolde hakkune leydi kay mi joodi be gabe tiagal mudum ko government wadi ewi fi dabari jojjini hono ko entité ko fo do fedde wata jojjinan hanan ko jantata hakkune remobe durobe e neddo fu mo gollal mudum fawido leedi yalle pati metti nata ko ne mabbe
ton ko kanko Ishaka Koulibaly hebani studio tamani yure to minya
studio tamani do faba munya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sagrabe le kabaru jamen kreduji to kay ton holtam wiide ben immu jango be ben nokku musel en IFM wada ma nyande asawere jabinande 10 septembre to lycée dukolo konnari imoto be na mbara mbetemo den joyon 10 edido anay mabbe robe teme dido chapan en joyo be nota ki nyande mudun be na mbara chapan en jegom etaton anay mabbe chapan tato etaton robe landeni ngo immu ben woni academy region kay to yelim nan ton yelimane ton hultama bi de ben jande famin gollo do kuteji réseaux sociaux ngaji ben wada ma nyande asawere 10 septembre 2022 to yahtun no ben hejabe lamu e pelle halnan en nge gur ben gure jena commune o ngari e galdo kartal gal faabi ben fedde merci corp bangal projet ben ni basigi antiminan kabaruji to ben machine do holita wiide ben ko buri tem dido yimbe jewa ma mere mere nyande ala jabiden de le wuro takala commune kokri cercle denno cercle machine ben kambe chawbe nyawuji pali tension e jabetta tawama e jama o ngadube de do mojere woni ben ngoni yimbe ciudi docteur lamsegu sagrabe timita kawar jamen hande micitin don tan ba sa fumta do be madame 3w.80.org mando do viamo 3321 do sede yotere meden magazine yotere meden magazine dun ben nan yewdu kawaru ben dewral handa on dulla wide kawar mudan wondi landinere le lendini tan kanko kalfa guita wonko hebane ke dan fostango mi horo yo en nyalle jam
Lidi malindi gila boyi na tuugi do nesuji tekudi gondal e dewral laltudi sababu timminde basi bangal dewrintinde yimbe Sidi Umar Sango yo nyanyo o memi hala dido nesuji di yimbe ele notorto wadde dewral
je pourrais évoquer en priorité
ni wa mumbe hala tafun dindiragu kanyadun kongol teddugol hakunde sinuji kewdi leedindi pedade dum dun nana wodi kabaru dewgal hakunde yimbe ele hewbe danyeli gure e gel e do gede to sababu kala wattu su bas imika kunde yimbe tan ti hebente dabare zaman jun o pelle kewde na ngada imadraji hewtagol jam yala kala bingel leydi na lato munido yirwere e jowlalam yi hononi fedda fink pis yubuna gulleji de do fedda abdul kasim fomba mimmi hala da dabreji dawral
on a des acteurs qui sont au niveau local
yimbe la yogabe gonbe le nukuji di su bangal dina su bangal jokolbe madur robe na baw nawtare dawrudi tellaji leedi do nukuji di su basi su goddo
problematique au niveau de la localité
e wi abdul kasim fomba wakkat joon o golleji beedo yimbeele be na jogi nafa sanne ka dum fu tawede holti wiide no wawi wasude hebude lawol sabe gede yogaje politika ko dun na wawi dawrede bangal imadraji hewtogol jam le nukuji bangal goddo dum no yimbeele ngolbe le dido nukuji di nambaawi fasu tawi be iminaaki dum no wadde imadraji dawral hakunde yimbe bo walda yimbeele hakika andan be hondido imadraji sabe dum no sato so anaji yogaji bamama beedo yimbeele be andi trafic bar mudum ñaño o kay micintini nafaga sefagul e bima ko ho yimbeele na mbawani dum no fewri lato sababu timminde basiji e wolde kewde yalla hawrintinde jagneli keddana sidi Umar Sangu soni wolde imike leedi do nokuji di ñebe ko nandi mum en nawtorte beedo mbawambe hala na wodi dum sahibe mbawbe wolde kaldal e dawral hakunde yimbe be basi imi hakunde mum en timminde kabar mudum sabe ko buri hewde yimbe be hala mum en ajabana sanne mishtan wide leedi malindi ana wara du yogaji hande hertani misre hurnde kabaru dawral be leedi ndi hejaabe ndado gullirrenda leekedda leedi ndi fuf ebe noddure pelle région communautaire faba